Umetutenganisha corona corona wallahi unatisha Brazil's and the Benjamin.
Abazira kukuria tika charebeka Masigaro muka mshanita izinge Jwara masikia kumutaka varumu yao Katunda lekubo katigwe tukute Esara josaba gumanga totite Babere na mateka matu wakume Corona ya talangu nusimuza Corona wanzigalia Katisirina wakuita Yuta wajisangula Esubite walina vita Corona wanzigalila Katisirina wakuita Yuta wajisangula Esubite walina vita Naya corona waisabubi Naya corona waisabubi
Umetutenganisha Nyumbani vilaji vimeisha Walai hunatisha Kuranyi sahisha kuwa vita Usebame kana inga bambi muza Uyakala chitu kuwenze wendo uza Ukoze vinji na inga chotu daza Azaki wale Kuruna wanzigali da
Kana ahaya matu hicha trauma nuba kayingo tukanga ya maha tusikiro kwiwe ni wenzira tuwatikanga nae tumanga nae tusabirane tukendi singura
na wanzikalia katisirina wakuita Yuta wajisangula Esubite walina vita Corona wanzigalira Katisirina wakuita Yuta wajisangula Esubite walina vita Naya corona waisabubi Naya corona waisabubi
Many people dying, 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 oh. Many tribulation, separation. Kwa watoto, wazee na wavijana.
Tetuanika, tetuanika. Corona inavunja maisha. Tetuanika, tetuanika.
Tuombe Mungu yatamua.
Corona wanzigalira.
Corona wanzigalira.
Sirina wakuita.
Sirina na wakuita.
Sangula,
you
know,
it's a
woman.
Give your dagger.
bubi
amatima ngo yisa bubiko